Kitap gani kona piga rivas katika mpaka dijabula bivas chatisha kutoka ngware hadi giza wakisha nare light zikizimu piga puff puff alafu pass pass zikishika sana mami dunga gas mask cheki ras ras akona cash cash where the bash at michanga muke chap chap kuna mchana flani hapa msawa sana nikamuliza kama naona tukiwaya chana ai apana juvenye wago meni mada figa namba nane labi tukichora saba. And that's just a half of it. Cause if I ever tell them all, I know we split. Na singe taka juki iwe lego sama Kampala. Anywhere we go bado tade ule mjanga. Back it up gani kona piga rivas katika mpaka dijapula pivas chatisha kutoka ngware hadi giza wakisha nare light zikizimu piga puff puff alafu pass pass zikishika sana mami dunga gas mask cheki ras ras akona cash cash where the basha nichanga muke chap chap Caras na need, Galarial, kama Madrid, na nani pa. The love I need, data tukikasirikiana. Good girl gone bad, na nakari hana. Ni madam class, pia ni hustler. Red or die kwa mabati, ama ndani ya manju. Tupenda na juu ya blacky, ama ndani ya jagwa. Anafanya na feel like ita 100,000. Back it up, gani kona piga rivas katika mpaka dijapula pivas chatisha kutoka ngware hadi giza wakisha nare light zikizimu piga puff puff alafu pass pass zikishika sana mami dunga gas mask cheki ras ras akona cash cash where the basha nichanga muke chap chap back it up gani kona piga rivas katika mpaka dijapula pivas chatisha kutoka ngware hadi giza wakisha nare light zikizimu piga puff puff alafu pass pass zikishika sana mami dunga gas mask cheki ras ras akona cash cash where the basha nichanga muke chap chap.